Ua whaalia Donald Trump. Leono te tele o le vevesi I le vaanga wha upu whaia le Republicans. Pe a umane paloto primaries. Olo o tu mau pea o ia I le tūlanga mua mua po le numeratasi. I le palotasui. Ai a o te tūlanga e wha pea o lae e mua mua pea o ia po o ilunga I le tūlanga mua mua. Ai muli muli ane le pasia I le fono tele po le fono ao ao le vaanga wha upu whaia le Republicans. Lona avea masui o le vaanga wha upu whaia tau vā mō le tofi peresetene le aso balu o novema. Na sau noa Donald Trump o I inā o le a mōli mawina I le te tele o le vevesi I le vaanga wha upu whaia le Republicans. Ua vai vai ina le Republicans talu ona tūla I mai Donald Trump e avea masui tau vā. Olo I eile papolenga I nisi I le vaanga wha upu whai. I le a whaina o le ingoa tau le leia o le Republicans I manatu malafonga a Donald Trump I mata upu e pei o tangata whai mai, ai meise mai Amerika I saute I Mexico, o na manatu maana lafonga a ngai I leitu pā o tamā I tai. Maana lafonga tau whai whaima wha tau emu I le talitonunga I salama po o tangata Moselemi. I le se fulumele lua maasina o tuanai, e le ito atele nisi na manatu e o mai I le taimina nei, o lo o iluma Donald Trump I primaries a le Republicans. O nisi na maalosi le taritununga e ono maanu maalo I primaries a le vanga wha upu whaile nei. Ia le li I o Jeb Bush, o ia o seata li I o George Bush, o lo na uso George W. Bush, I la ua ia na umia le tofi peresetene o Amerika I tausanga ele I mamau atu. E le ngata ia Jeb Bush o le isi sui na maalosi le taritununga e ono maanu maalo I primaries o le li I o Margot Rubio. Ai olea, na whaamuta I le aso lua o le vāsuna te nei, le campaign a Marco Rubio, ma ua le tue tau vā. O le whanotele a le Republicans, o le awhaia I Cleveland I le masino iulai, ma o I nā e whaamautu wai I ase sui o le vānga wha upu whai e tau vā I pālota mō le tofi peresetene I le aso vālua no me mā. O le awhai e sui e te tauna maua e Trump mai le whanotele le nei, e afe lua se lau tolu se fulma le fitu, ina ia aloa iai, lona avea masui tau vā o le Republicans. Aina whaalia Professor Larry Sabato o le Center for Politics I le University of Virginia, a lata lata Trump I le whainu mera le nei, e whainga tāuna vā ana fi nau le vanga wha upu whai le Republicans, e avelo lātou tofi o le sui tau vā I se isi tangata.
Here's what the question is now. How close will he come? If he's close to 1,237, I just don't see any way they can deny him the nomination.
Professor Larry Sabato, o le Center for Politics, I le University of Virginia. O isi sui o lo o I le tauvanga ma Donald Trump, mo se sui tauvā le Republicans, o Ted Cruz ma John Kasich. A le au sia Trump, I a le numera le nei o sui, a fe lua se lau tolus fuma le fitu, e ono to e to ule wha ai unga I sui ele fono tele, la tau te pālo te inai, e le ngata ia Donald Trump, ai o isi sui umoi e to tolu, o Trump, o Cruz, ma Kasich. I se talanoanga ma le CNN, na sau noa Donald Trump, a le o ia manu ma lo mai le fono tele Cleveland, ma avea ma sui ole Republicans, o le a mōri ma wina le te tele ole vevesi.
I think we'll win before getting to the convention, but I can tell you, if we didn't, and if we're 20 votes short, or if we're you know 100 short, and we're at 1,100 and somebody else is at 500 or 400, because we're way ahead of everybody, I don't think you can say that we don't get it automatically. I think you'd have riots.
And Donald Trump.